Jesus that come.
In the boom, mami, mami, no me.
Na 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 na.
They on four bulandam, and two if you on don't see me bam bam. Designer my fashion, I read the air lingering, the money me bam bam. They on follow when so, pantun shishi benganga kodai. Kasi yandi ne miyake no 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 moche kuru asabwa. This is so akale mwe bantu takwali so. Kwa itambo chitala umatari so. Tawunonga sinara makolo baki yeah. Uone katiriye na ulembo.
Upeni kwa mafunde ama funde umukashana. Upeni kwa mafunde ama funde umulumendo oh. Upeni kwa mafunde amafunde omukashana. Mupeni kwa mafunde amafunde omulumendo oh.
Kwamba Fiat designer na DJ no wabukombile ababantu batatwala ni wakalulete balinga lyonsinga na kwata inde sangwa sangwa lyonse mufikulwa inde chisha chisha lyonse mufikulwa ebalinga ndewela kumatunda machanga na umfu afeyali na tulu. Omutima wandina la tawika landiko nga mpembele niko. Napapata mpembele niko. Alo, alo, mwebali yoko, mwilavati bali nyebele yeah.
Mpeni kwa mafunde, ama funde omukashana. Mpeni kwa mafunde, ama funde omulumendo oh. Mpeni kwa mafunde, ama funde omukashana. Mpeni kwa mafunde.
Kale konkoko wa menina okulowelela mayo. 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 Kale konkoko wa menina okulowelela mayo.
Mupeni kwa mafunde, ama funde omukashana. Mupeni kwa mafunde, ama funde omulumendo. Mupeni kwa mafunde, ama funde omukashana. Mupeni kwa mafunde, ama funde omulumendo.
Let them know that you run this
exclusive.